ndabamu minene tate enensi nebwebe kulabamu chitono mukama kulabamu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu Neboba mutono nga Daudi Mumu kama guli ya somu mega Bakulaba nge chitaga sana ye mukama Kulaba mumwana kwa fira Roli bela Danieli mumpolo goma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika Kululu mukama likoleta ta Meme yange onywe Mutima gwange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watali kuvuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu Jotalaba binene Ebisindikibwa Binaba bibyo watali kuvuganya binene Wabula binene nyo siro jagwe webu senti Mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona Lulimi lwani lwetusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulaba muwe binene abalala bye batunonya mu ne bibula Roli bela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika kwe kululuo mukamela likoletaka Meme yange onywelanga Mutima gwange Tell her.